Snow White. This is from Live Touch. Cherema we chere mbeleke u. Uroma kutia ukuli mewoli rembe u. Haremos y angos.